Abalungamya ekitongole kya Insua balabudde ku bufere obwongedde okweyoleka mu kisaawe kino omuli obw'okumutimbagano obukundibwa abafere kw'ossaabasaba okuliyirwa naye nga bafere abawedde emirimu. Okulabula kuno kuvudde mu kitongole ki Insurance Regulatory Authority ekirungamya emirimu gya Insua kw'ossa ki Uganda Association of Engineering Valuers and Loss Assessors ekibalirira ebirina okusasulwa eri abo abali mu Insua baba bafiiriziddwa. Bano bagamba obufere buno buzingiramu abakyama abeerimbika mu mannya g'abalala batere bafune ebyendolo okuva mu kampuni za Insua abategeka obubenje basasulwe n'ebirala. Bano basema nti kampuni za Insua zeyambise tekinologiya owa artificial intelligence okugwa mu buufu abafere bano. Twogeddeko ne Geoffrey Ssewakiryanga akulira Uganda Association of Engineering Valuers and Loss Assessors kw'ossa Ibrahim Lubega Kaddunabbi ssenkulu wa Insurance Regulatory Authority wadde mu nsinkano y'abassenkulu b'ebitongole bya Insua ey'omulundi ogwa 67 eyindidde ku Serena Hotel mu Kampala.
Obufere obwo nga bwe twogedde kati bukyuse okuva mu bufere obw'empapula zino eziri hard butandise okuba ku mitimbagano nga Insurance bwe yatambula ku mutimbagano osobola okufayiringa kiremu yo ng'okozesa omutimbagano kati omuntu atuula wali n'akola kiremu ne AI n'akyusa siginica n'akyusa ebintu byonna n'abikola kinaabiwaayo.
Kyetukkiriziganyizaako era kyetugenda okulaba nga tuteeka mu nkola kwe kulaba nti nno bonna bonna Insurance Company ne bano abanoonyereza bafuna obukugu obw'enjawulo era bakozesa ne tekinologiya ow'omulembe okulaba nga basobola okulaba obufere obuyinza okukolebwa mu bifo eby'enjawulo.